Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatari noga e jetti lewru octobre hitande 2014 sappo jeɗɗi yamdi ɗaɗɗe ɓiɗi ko ɗo silimaji debbe e joomi ɗen tawa studio Tamani o saaha sakiraɓe nder maison de la presse min goni jotti noono ɗo kabaruji ɗi hannde yo Oumar Waygalo on kumpititi wiide ɗum won to kayi to ila cukalel dewel pamarel ngel ngel iwili hen ɗum woni jonta e boolaɗe gomɓe ley ngallure kayi ɓe ka hakkillaji mabɓe jottaki fewi wakkati joni o ka dabareji tentiliɗi piyama ley hen foti ñawo laña ɗum woni kayi foof e banggal muɗum kanko ministre ɗum wonoon kumminiɗo callal e leydi meɗen ndi ñalom hannde o yeehi to kayi to jaato holliti wiide ɗum wonon yimɓel tawaɓe cawnitinama sera gomɓe to kayitoɓe ka fo hollita wiyede on ñaw o raɓayɓe fe ɓe kolliti wiide du heeƴo golleji furdu ɓeydama ɗum woni le mali fo e manggal muɗum foti ñaw o naata e muɗum kasen hollita wiyede ɗum woni hono walde kumminide cellal gomɓe le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ko foti yimɓe capanɗe jettome ɗiɗon kañum ɓe cawnitini sera hay ɓe yimɓel tawa ɓe memino ɗum wonon suka mo ñaw jonte e bula mbaɗi o jaati hollita wiyede ɓe yimɓele capanɗe jettoe ɗiɗon du docteur en sappo e goho ana e mabɓe walde ɗum woni hono yimɓele golloɓe gomɓe le leydi meɗen ndi noddirte yenten ɓeɓe kolliti wiide hono murtere mabɓe nde ɓe anni faɓe gaɗa janggo nde kaɓe jaltitili hen saabi de kamɓe laamoɓe pamri ɗum woni hanke fa le hejjereji to holli tan wiyede le jobdiji ɗi du le noga e fo ɗum woni bunna ene wara le ɓeydede le hen le duuɓi tati garoji ɗi sakiraɓe bisimilla moɗon e heeɗade ɗum woni illa nde cukalel dewel pamarel ngel iwi hen to kayto le jonte e bulaɗe nde hollitan wiyede ka yimɓe gomɓe to kayitoɓe ka fo hakkillaji mabɓe jottaki fewi ka wakkati joni o ka heeƴo golleji ɗi fo gaɗama toon ɗum woni wiide fati ñaw o laña le kayi fo e manggal muɗum hono ɗum wori Ousmane Dikko
le ngallure nde kala ana daari hotelaji e nokkuji ɗo jama hawrata lekki molmeteki juuɗe ana nawtore lotugol juuɗe laatiki mboka fa le galleji mono fo sikku ñaw o heɓete e ley ko sandu taɓɓitatta yimɓe namodirɓe cukalel keddigel ngel ɓe fo eɓe gondi e dartede ɓe fu hande ɓe kaybi dogotoro mamirawo debbo o ana dogotoro hande e ley hukum o lenna yimɓe capanɗe nayo e taton goni adadu yimɓe sikkitaɓe somdi ñaw o mawɓaɓe dogotoro ko wembi laamiɓe kañu dogotoro fawarde oms hande yo yiitude yimɓe takkodirnoɓe e suka o taton jiitama ɗo hakkude muɗum e ngallur nde yo kilo ngaji capanɗe tati sappo e joɓɓe gabbama ko gawondi ko jiita ɗo ngel wellori yiwde laguine
kanko ministre ɗum woni kumminiɗo cellal e leydi meɗen ndi ñalowma hannde o yeehi to kayito jaato o holliti wiide hono yimɓele cawninaɓe sera ɓe ka fo wakkati nde ƴiiƴa mabɓe da ƴeewa nde hollita wiyede ñaw jonte e bolo a heɓay ɓe kanko ɗum woni hon noddirten Ousmane Kone o du holliti wiide wakkati joni o ka heeƴoji ɗi furdu gaɗama ɗum woni mali fo e manggal muɗum kanko ministre ɗum woni kumminiɗo cellal e leydi meɗen ndi o yewtide Issa Fagaba Sissoko jaati keɗe ko Barke Sise faccintini on
le dispositif est en
mais ngondi fiide dabareji tendiniɗi ley laamu kay o fur mais immini ɗon pelle dogotoro en yaade ley ngallure kayde gonduɓe e gollooɓe leydi ndi fa yettoyaade e golli diɓɓe meɗen hono dunke en anduɓe ñaw o fa sanne kañum e kaaki teedirteɗi ñaw o naɓama ley laamu kay o fur ko ɗum yawti ko min e horan mi yettike kayto beete hannde o faami taƴoro wiide golle o ana wondi e waɗede no hani ka fa hannde meɗen gondi e sembintinde golleji gaɗaɗe ɗi ley mali ka ana wajin binino e amen min puɗɗira kay saabi ton ñaw o maata nde arande ka hande yettore Allah laamu o hom fu faami sifaji ñaw o ay sugulla jama o ɓuytike fa sanne min e horan mi heɓino yiidude e yimɓe moggintinaɓe kayɓe imaali ɗi holliti wiide fewi goto e mabɓe raaɓinaka ñaw jonta ebola o meɗen jeeli ɗum heddoro ni
walde addanara Allah ɗum woni hono humminiɗe cellal le leyɗele ɓeɓe kolliti wiide wakkati joni oɓe cawnitini ko yaata capanɗe jeɗɗom e capanɗe jettome e ɗiɗon ɓiɓɓi adama kañum ɓe cawnitini ɗum woni wakkati joni hollitama wiyede ɓe yimɓele sikkitama ɓe memino ɗum wonon sukomo jonte e bula warno le leydi meɗen ndi wakkati joni oɗo ɓe kolliti wiide ɓeleɓe yimɓele capanɗe jettome e ɗiɗon dogotoro en sappo e goho jaati goni hakkude mabɓe hon ɗum wori Ousmane Dikko
heƴaɓe taton oms gari ga maliga ƴewde bawɗe laamiɓe leydi ndi fewde e ñaw ebola joyon woɓɓe ana e lawol ko heɓa e nande mali landinanaki ɗum fa fewa so ñaw o raaɓi hewɓe le leydi ndi nokkure ana wondi e darnede kayto ɗo capanɗe nayyi golloɓe janginte darantoɓe dartugol yimɓe ɓe ñaw o nangui yo nden tan woni ko ñaw o sakatako capanɗe jetton e ɗiɗon ana e kaybu dogotoro en saabe ñaw o funtata kana ñalowmaji nogay e goho kiɓɓa hannden o basi fo wala e mamiraɗo debbo cukalel dewel keddigel e ñaw ebola o e ley ko oms holliti
sakiraɓe ɗo mbawi neltirde miijoji moɗo ɗum woni hello amen bemmal andel ngal min noddirta facebook ngo dum woni hono walde golloobe leedi meden ni noddirten INTM be quality wiide ko be ngada no mutere mabbe de ko ka wakkati jonoobe jaltiti li hen sabide holita wede hanke faale hejjereji to kambe laamoobe pamri do hen jati laamo holiti wiide le njobdiji di sa bamile noga e fo be ngara beedude le hen dum woni ko yaata e buudi nay be quality wiide dum woni njobdiji kuran didu ko beedino le hen ko be jaltiti li hen wakkati jono kanko dum woni mawludu ben 4 o kanko jati INTM ardini dum woni hono kando haldude laamo o jati jati o yotide modibo mari ko kede ko barki sise faccenti non
adon mitto e murtere amen arandere nde tobbe joyi gonno tobbe de men kawri dayi e laamu o dunne hande mede wawi halnude on wiide gouvernement o wirfitike dow majjun be yarrike buutude cogu kuran o hono milliardji tati ko gollobbe hanno yobde ko gouvernement o bantata joddi mudun beydugol joddiji gollobbe dun waran fuddita e hitande 2015 nde heddo fa 2017 mede mira dunyu hunde nafore gollobbe fasanne
gube dum woni murtude gonde le saha leedi meden di MNLA ashiya ka enye MA wakkati jono holi tawede be kawriti dum won to anefisto be kuliti wiide be furdube ngadan dum woni fedde wotere be jewno be ngartafa be kaba dum woni wayde deejere ko woni le saha leedi meden di ko be kuliti wiide dum be kayba hono yimbe le gombe tobe be kayba jawle le muy endu fa hande be kalti hen wiide kambe be imminta yite fe be dewan dum woni kongima be di be kalno illa arande di laamu mali o kambe be kollino metti mabbe dum wonono ko ashiya yaltuno to kidal to holitinde metti mudo wiide kaldale kawral ko wadno to kidal to Algérie to ko dum wana ko weli do wakati jono dum won hon kambe ASCIA be noddino dum won gube tati de fu be bi tinno watta no haba fu haba e gatcha haba du hono neddo fu tawada ana tawda e gatcha kambe lam molobe ngadi noddangu dum won fewde adnara Allah ndufu be ngadi noddangu du fewde gube arme gonde le saha leedi meden di be bi ben tinno no ngada no ngatta fur ndewa kongi mudum e wiide dum won fati yite imminé le saha leedi meden di sagrabe tagal mudo en jahan dum won hono wiide nyaw keje be quality wiide dum idum heewi do mali do sane sa jeewi nyaw keje wodo be quality wiide idum tampina yimbe le heewbe gombe le leedi meden di koni sababu mudo be bi giddi dum hawrata so sawo yo le heere bi adama handen kawrital mangal wadi do bamako do jati holitinde wiide faabe kokkale hen yimbe hakkilaji nyibude no yimbe ngatta fa dewtiro e nyaw keje kanko dum non horejo walde no holiti wiide wala fu ko renata bi adama li hen so wana jomun fisi farde nyaw o hebude dum kanko docteur dum woni Aliou Badra Kulbalo yowtidi to e Mohamed Sala kede ko barke sise fatintinon.
Nous avons voulu
bété hande o meden jidi famminde laamu o e tidallaaji pawiidi dow nyawbe e nyaw mbiyeteedo sayi o sabi ana haani ko gouvernement o wadana be hakkille be paabe hono no nyawbe nyawuli rabinoji di paabiranin hono sida en e kala dabareji pie kanudi hadude rabinde nyaw o di dabareji meden mila arandeji mudun fu le touri dogotoroji meden di haani fiyede hadude rabinde nyaw o hakkunde inna e suka sabi so en taykitima le touri meden dogotoro be nurdi di nyaw o an raba ton e sukabe hewbe andon wiide nyaw o fuddi hewde e le leydi meden ni nyalande hono hande dum wadi so men dardi laamu o faaboobe pati nyaw o lanya ko burini
supérieur égal à 8%
nyalawma hande dum won to auto garto litan wede amparantibe ko foti temdere chapande nayo kanyo ko carton permis ngaji fa keba ko donira mobilaji o nyalawma dum woni o gollo wadi yesono ministre kuminido golle leedi meden di jati kanko Mohamed Babi o yotidi ton e Jean Pierre Tita kede ko Ousmane Diko faccentini on
de yambere subanama le lewru ballondiral yodum bawka hakunde amen e ministre golle e gollobe dokka wa hitande fu amparanti en golle le hebugol mu permis donugo mobe tawen jobali fay mbudu mileji noga e joy sefa woni am saddamu amparanti en temedere chapande nay go be subugal mu en e do dawre da syndicat du woni fedde sagantobe donna mobilage be goni hebbe hikka
sekrabe ndi han jawe en hodo woni le reseau ngaji men di holita wede to burem to kambe yimbe le bombe sumube jehi be palo yikito dum woni yimbe le dido tawam be an baddi do moto be bari dum en be jade moto mu en holita be yimbe le dido barabe du yobe dum woni be bibi tuudi amire en jati le lamu bamba o tangal mudu sekrabe en gartiran dum woni faado segudo holita wede dum woni dentengal bale yimbe le janginobe dum woni jande hakkunde rebe be kuliti wede be ngada murtere balde tati to segudo be bidu wakkati jono dum woni kambe yimbe le gombe to janginobe be ngatte limgal dum woni tuudi sar koppe hono jogdiji mabbe tawama di be jobono ko ton di dubbe tinobe jobbe ko yaybe ngattedu dum wonon le amo tiagal mudu secret fa hande en keddoto do segudo wakkati jono jamaano wonde hokkede hakkilaji dum wonon nyaw e bula o worino be ngatno be ngatta fofa di nyaw o dum wono lanya segu fu e mangal mudum tiagal mudu secret be ngartan dum woni faato jennetobe quality wiide dum wonon dewti tarikiji gonde to jennetode ille kenya dum gonde hawrintinde de so de kawrinaama du de jewande fu de paccite ko ne majji dum fu dum tongele dereji dum sakiraabe garanti mini rewfa mottidobe koliti wiide wakkati jono to mottito hono andirdo no wadiri dum woni les réseaux ngaydi fu jabbaade nyaloma keejana dum woni lotirde juude mudo sabonde to mottito be ngadna be ngarta furu dum woni faabe kaba e nyaw dum woni jonte pali kanya fa yaade nyawuli goddi kasseti andana ka hunde sakiraabe do kaddi tan nyanawo nyaloma hande o mi jowti won sane hedal studio taman Ousmane Diko kanya barke sise kanya ballindiri am so o golle hebi jewude.